Machonki close na his, come on and kiss it. Mwendo na pause, no kila siku na umisi. Ndo mana siamini, vikweli ulikosa discipline. Damn, it was beautiful. Napongea na kusmile paka msisi mko. Moyo nani dunda dunda na shindwa kusaka pesa. Kikumbuka mchumba jinsi ulivokuwa na deka. Na kula grams, two stick na beer. Mwendo na mtajua sababu, vipi ukankimbia. Kuli diamond, platinum, loko na cream beer. Na kupigia na gita chumbani, unakati kio. Kani, dilete kabisa na penzi ukapiga kisu. Kuna yote tisa na kumi ukajenga bifu. Sababu machozi kutu anatembea na tissue. So issue, and I hate you.
I hate you, girl, I hate you, girl. Kwako, ukajiona wapeke Ukani nyanya sako penzi lako Ukani umiza moya se Nilikiri nimefika kwako Ukajiona wapeke Ukani nyanya sako penzi lako Ukani umiza moya se
Kutu na kunja ndita, nimesha sawa taku smile I hate you girl, unanifanya tuna cry
I hate you girl
Unajua, wepeke unaweza kulisha conflict Wapi ntapata tena, wakumletea chocolate Kiss, hug, mpaka na bad sex Ivi ni mimi kweli wakuntupia necklace Sinajua mazea, sino sisikia mapenzi Paka nungeo, yue naumia kishenzi Mistisi zako pindi na pokigia gita Chinzani utaki, taratibu na katika Kumbuka wewe ndolo pende nito damo Kipi ukanyache na liya machoza damo Tinache gabo hau kumuki ta salamu Jua repen sana au sababu so hensamu
I hate you girl, I hate you girl Si ulikuwa na mimi
And pain is love, you know. But this thing is too much.